Bless the love for the girls and soul to the world, you know. Moji, shut your mouth, looks and Jimmy, and I'm going to talk in both my jewelry. Yo, Jimmy, and I'm going to talk in
Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Na sufuria tangu, lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu, lazima iende shekari siku moja. Na hii miguu yangu, lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu, lazima watani heshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka, smile, better one day. Wasazi wa bibi wame, panga aende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara.
Hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Najua, najua,
nitaona mazuri.
Najua, najua,
nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri,
nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Aombi yangu anayasikia, ina imani atanichimbia. Wanonicheka na kunichukia, nikashinda watashangilia. Maombi yangu anayasikia, na imani atanichimbia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia.
Ona jina, atanibadilisha jina.
Eja
na hekima, anipe bila kupima. Ina walio nisaliti, nikae na ufiti. Hilo ndio ombi langu. Ina umarafiki, anipe wafiti.
Hilo ndio ombi langu. Hey, mazuri, mazuri, nitaona na na. Hey, mazuri, mazuri, nitaona na na.
Najua, najua,
nitaona mazuri.
Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri.